leave, go away, go, 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 leave. Leave.
Mtu na mpenzi lakini side kesho Mi mpenzi mtazamaji Mtu na kwetu ntakuwa fala Kama samaki akifa kwenye maji Acha nionekane sijiwezi Siri ya mtungi na ijua kata Ni mara ngapi ni mumizo ni kalia Ulize lijicho hawa watu hawa Hivi kweli ni watu wa Mungu hawa Mbona hawa na huruma hawa Nitoa roho yangu Mi siwezi kuishi bila kupendwa Bora niende
Mombasa
Nikajaribu zaidi langu mimi
Mombasa
Naomba mnipokee
Mombasa
Abdul Somad natezeka mimi
Mombasa
Pate mtoto wa mtu ni mpende salamu zifike bongo Dhahabu chini ya mtende, na mini tulize ubongo Nachoka mimi nachoka, ulialia kama mtoto Basi nijipate nitulie, usha nitosha msoto Hawa watu hawa, hivi kweli ni watu wa Mungu hawa Mbona hawa na huruma hawa Nitoa roho yangu Mi siwezi kuishi bila kupendwa Bora niende
Mombasa
Nikajaribu zaidi langu mimi
Mombasa
Naomba mnipokee
Mombasa
Abdul Somad natezeka mimi
Mombasa
Najimeka natezeka Natezeka mimi
It's Kaniba.